limon hediyankobe teddube taskaram sappo e jeega bodande fulbe immorde Washington komi woni ciarno mo dumba ko ene wondi der filmaji cappanta teroji di e hino titode taskaram men non hande en kalan ko fati e batte smartphone jidin e dow jande sukabe limtol wobbe wi'a dogol leyde hadude jangobe ben natidude e telephone ka ciudi jangirdi no beydo e der Afrique yoga e dem pellite no tuugi e wittoji holludi wonde di teknolojiji no weddintin na pay koy koy ka jande en jahan Abidjan taskoden ko holno janginobe ben woni e jippirde e alhali o ka lekkolji ton katajere didabere en jahan Mauritanie liden e hombo on anditi hawa makko kan ko kanko woni kodda sal kirdinowo ka mejaaje rendo notondirado amen Nouakchott jododi e makko on nanan jantore nde ka tajere dimmere dande fulbe wono wowiri non rogere diaspora jo finan taskaram o mi tolni on kadi mi wi on fofo e bismillah jowlol sukabe wittoji no holli wonde di smartphoneji no weddintin na jangobe ben ko dum addi hadugol telefonji joma hakkilaji ka ciudi jangirdi sukabe no layude e der lesde adunaru e der Afrika Togo Ghana Algeria Egypt wobbe no dira dum Misra Uganda e Congo no tawa e leyde tongude nadorgol telefon ka ciudi jangirdi wano Côte d'Ivoire haysi tawi gouvernement on jettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhali o lekkolji goddi no jettude pehe ngam faddagol o bone wano holliri non nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan
ile gadudal bawlende ngal do wano dude heewude Abidjan no hawra chaadele yowondirde ko faybe be yoboto kon telephone kudu Samuel ko jangiro wa tarika e gandal leedi no heewi ko wulli toto welsindare jangana kube makobe sabu ewnor koy koy
bi yone confronté à ce genre de situation
kono woni meden eden chaadele tentini ka jangana kube jandube ben sondo fay koy koy yaltine telephone jidi fewndo jangete simen nangi dibe mum be wi akosta yombe woni darude dul no falla men
ore be dudangal kadi no wondi e den ande wotere be jetti pe kesse fi hadugol yobagol telephone ka dudal Lois René goto e hore be ben no sappi ngakere ballal mabbe faybe ben
comme c'est la rentrée on a reçu des parents d'élèves
ka futta ko hitande no men noddi tino mabbe faybe ben men hollibe ko men fawata on mo yirama telephone be joni hay jangana ko jomo ka suudu jega buru no jogo telephone en dan ko e mabbe mabbe jonnaabe be woni be andi pay ko no tongana yobagol telephone ka jande
non c'est
ala jamadu wuri ba horejo mojobere mawbe faybe kadudal attaqwa no miji ko horebe dudeden e jangina rebe hani urtude nannangol fay koy koy fino dum accira be holli be tawaka ko faybe be yobo tokon telephone kalekol
e ko faybe yata telephone kalekol tonkon mi on haran tawaka wajina faybe be fay kon kon ay ko yehi jangugo o jetti hakkelo makko wadi ka portable janno on jandre moto ki hare hakki makko ala e ko jannete jonno no sibe yahi ko telbe yahi ko jangul ton be akter fanyi din kasud sinan haray majana faybe majana be yargo akter fanyi ko jangata
wakilare horebe dudeden e jangina bebe fuddi battinde seeda seeda suka bebe no wattande yila e yo bagol telephone joni kabe jangata to
mayna bol telephone ko ekol to wato jabutu
inde mi adosta simi adde gam jangata o jangugal adira
professeur Zamblé Ambroise rendo yankojo wittotodo jangina ka jabi hattirde Felix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde suka bebe si dumi ke fijirgol telephone hoy koy be heba e lorra suttugol tampinay golbe ha bonna jande mabbe de fi noy yo dudde den hunna latingol tonge den hino do fere makko den
la famille n'a pas quitté la maison avant de partir
ko be ngure ji ka fay koy koy wata ton si oy haka dudal hani be dugal dagol no accira ko be ngure ni di suka on fuddoto ko tombe hana bangina ne de lorraji wondude hutorgol telephone fay kambe be anda e tiri bona telephone mo be tambi hollowobe ko fewndi aduna on fu
haren andintinay witto ngo jannay be ka jaabi hattirde Felix Ofoy Boigny yaltini ka mayde hitande ujune didi e noga e tati holli wonde e der Côte d'Ivoire embere nogay e der temedere sukabe jogibe ewnor koykoy ka dudde no lorori suttugol tampinay golbe ittinabe ka wonkiji mabbe dun no battini e cellal haille sukabe hewbe e der Côte d'Ivoire Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan
Ajarama Amadou Diallo e biol salndu ONU kipundu fi jande e pinal no wi e UNESCO wittoji mbadaaji e der Belgique, Espagne e Bretagne maundi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beydande jangobe ben famu Amerika do e biol witto wadango hitande ujune didi e no gasego ko yata chapande jeedidi ego e der temederewel lekkol ji gouvernement leedi din no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukalo e pamaru en heddoto e de tobbere nataden joni rogere mijamone mum
mijamone mum
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongon ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telephone hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe
Interesgiri amen on niri ngodani min kam hadkibe du wadani mi ay dun hada ben horuke akillo mabbe do yande amen wi ni be fa'i yeso ka
Min India Umar Suleiman e zabrude e hadugo wardugo lenguru jangirde wadi min kori hakkilla min do jangirde de min kollitete
Min India Hawa Usale shiya wadugo waya jangirde wadi min kori hakkilla do jande wadore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo waya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde
Indiya Muhammad Haruna Jibrin Abuja jabude dum hoshi do haduki sukabe waduki lenguru der jangirde do wadi lenguru no dum ngi ata indi wondi kuje dudde kado sukabe janguki be gare kalaruki kuje de kandayi de be gade ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handa ay modibbe hollita mo nodda otto mo nodda otto ko onuddam otto otto noddam ay du handa o suka famaru ay hakkilla ko su atako to jangirde atawai modibbe jangina atawta mo watti hakkilla mo winda ko mo janga ko mo hakkini mo nana ko modibbe otto yi atamo hollita mo janga mo henya mo harmo hoshadu harmo daro mo wada jumurara mo janga dum wallamo to handa idun ala sukabe wada ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma e mata e mayno e ma atoy ha e mabbe ganna ma atabe yida dum
ni woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki autalo hore e majjum gaskiya mu hada be ya duki yimbe gibe sare ka fijo e mi e kuma hatuki lenguru ya jangirde min le min kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wadu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement interieur dum wonno ko mila ko hani wadede heba jande ne yaara no haniri nokku Allah fu so dum wayna dum jangi fuddum wonno ko fuddirte nelle jangobe hollete waddude cyallalol ko wete portable e suudu jangude do na hada nelle jango fu ngado dum so yiyama o tetete ma so wurtini dum heba gollitira so yiyama jabete wobbe na waye wadede libbi hokkite wobbe na sale hokkitede wobbe men na sabo sara be nodde nokku jande ton fa kumpite dum wana ko watte don na dum waye nafude jande ne sabu na waye adude dum tewta guddu fereji ko janno jami tawe an a hore ma anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu hora ma tay so be ngaddi dum ekol do fu o kujje de nafata be wonna be ndara
joni jabboden kodo dande fulbe
kodo dane fulbe
kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal alhuda wonugal Wagadougou dum ko der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi makko
docteur Hamadou Diko wiwa fulfulde ti fofo modon sanen ko jamma fa jaba dum mona jande de ko hande min joti dande modon ko habbudu dum mona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojama na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan dum tayti
luwa pay pay hojaka hono e dow hadugol feefe jon non jonga halaji ni gon don jon non sino nokkuji godde kay to heewi param leede arabe leede tuba kube no wodi leede ko tudde luwaji so reifa suko wali fa ya ekolfu dambugal jangirde don yoppata telefon mudu na data ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni go joomu wofi nadde telefon mudu de yida e mudu foy anka yoban jobdi mawdi ko donc tonga dum wala fejirde jon non Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de legi ko laaji di ka fu wana banar modi li reglementaire do
on ekoli din ko buri hewdu fu atana jogi luwa faysi jogi da telefon no kanda gollirde e modu jonno jonka ekoli ji anka dilamu je adi fu atawan ekol fu na jogi anka mbaki mudum fere ni ba wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telefi ko buri hasade wakati jande wudi denka na kadde gollirde telfi din
de do hono ko wodi na anon milo modo suka be kadde na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telfon e hore m handen handen laate ke hunde de yimbe bawa kariya mutu na jogi faydaaji kewdi ko bona wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri hewde jon non so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatato ndelle save dum wadi hono anka jangirde pamare pamare lihije de so gonga min hore mi do wundi e do wiide telfina kaani hadede ton di neddo wa hadude goddo telfon wuram koy mi hono to jangete pay pay don kay mi do wundi e wiibe anka telfon na haani hadede sabo nen andi tiri tesori fa neddo jogeke telfon wakati gomma do wa fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yottake feeba
bela jangde li de ka biida ton kan way hadede de to de kan na bawi sawrede sedana
jande ji lehiji ndago jonga ko biita ne français le primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ke leyi ande a nakani hadede wardude telfi jangirde fes ko biiden dum ni reifa suko uddit telefon fu fay mawdo reifa uddit telefon wayno hakkilo fu do telefon do woni hettinanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadede dum le cuudi pamare de mi do wonde dum cuudi towdi seeda de donno investeji wawata wiede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi mbuddi suko ko janginete dundu na seedi sab no wodi ko janginete hanne goddum kay so na internet jogita jaata awawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawon hono hisaaji en dum e bandum en denka telephone na tilisi hono den windande ka fu e jom no way accede gollira me ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telephone tanade le suudu jangirdu soni wana wottilu su faata e jangino on hoolem wi on garde sabu hande windande me den handen de na tilsi ngoli piron telfoji
de sa suka saloken halaji de jangino be kali dum mona mi de be tabe ngada telfi le ciudi jangirde soni telfo ngonte tama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wada de milu mon sabu goddo ka telfo mudum tete sona ekol bari fu hokkitataaki
ko buri hande saraabi suko on kaani noddede kolle minan ya leetom jangirde amen don dum dum won ko men kadi me ina suko modon jabay dum lele ndari no gadono to suko modo me hon hoydi telefon on resatu e jungom fa jande warto di hokkita joom kay dum kay wallahi min kay do sikka dum kay na wilti haddi
den mi le Burkina Faso na haani hoydi gon la loi on yopirani tay
kanjum min kay leyi yande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko wayi hojeede de dum laato fu na haani me jonno jonga ta yimbe njaltina luwa jordo hono hadude feefeyi sabu ko mbimi dum ni no telefon jangirti o dum mina jati e le duubi garodi ko mi den goni milade no watta de tay sukaabe hayebe hayebe hewtube suudu nay burdu tanga e wadobe recherche ji di witodi be tay o liye de tay telfi di do njogi na wodi telfi gommade hon tablet biete atan leeton programmeji kala ko njeedol jangudo fuli jippine leeton donc suko so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tay wala WhatsApp wala Facebook wala ko honto de bi adam dum fu wala ton
leedon sarabe nawdi ko kanji wadde kambe duna
Sara ben kaani wadde ko heewi jaati normalement ko wadde te ka fuddu kam e kaani fuddirede jaati e goka ta neddo heño e sodande biyum telephone e dide be ngeldu sa tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telephone on ngonginaatu rento e ko telephone on torrata jango wodu fu tindina dum fa hanne so ni telephone na hada to jangata ton fu mboddoda ko hada dum gon donc tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore me no jogoroto telephone on e dum hunde tilsunde do sara ko
docteur hamadam diko viwa fulfulde ti fofu modon sanne
noti am modon fu en jettam
dande fulbe wondudon e hedaade e do vewa fulfulde no hede e do radioji dududi e der gure kewude mijo am no yaha e demdangal radioji gollidi di vewa dande america se tawi hidon fala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e vewa men ballan on kebon yewtere de yontere kala e hore neware ko yo saido natanten tajere idabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande moritani ko dasal suka kirdinowo ka mejaaje rendo yewtan en ko holno o ardi e ngal meccia tagal dum daroden labbe ndaren pirinti amadou balde nyenyowo e hore pore no wi'e e faransire art plastique meccal ngal uuda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuppi ko law bay kaka école ko fuppi wadde dessin on tay sondo mi dessiner men boray kay jidi men dessina
rogere diaspora no yewta hande si kono faransi e der afrique ro gandi tiad felliti tadugol jokkondiral mum e faransi to bangal konu no hasi ka senegal kadi jokkadon
ngurdang fulbe
adoroden Mauritanie hande siko awango todo e do mejaajerendo Facebook TikTok wala YouTube no hasi nde haurundira e mbodoji ko dasal o suka Mauritanie najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde metchal makongal wona tintorgal leydi makko Mauritanie Ahmed Diop nultondirado vewa fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende
maro ben defti miminyamani hako ben defti miminyamani
jalnika ko hunde andanonde e der lufulde e o saha kadi o fonno cionce joktimo ummande hesere ha wodi hertiribe dum koddo sal ko hoodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum sattane
o sabi yam fecere gundi way adu wodi ko naturel de ngarimi hen walde pelitinde waddi dum wal waccude jalnidi yim saxlani mi joji kewdi parce que ko na yam di naturel ha runtan daali non din findina me kam komiti wala jalnuti imbe min ko non jibni raabe go hen jibtina
amadou samba dembele ko windi yanke cionci yanke in artane ne jalnika de rendu fulbe
maw men den bare jalnile den salta wana wan man sou kadi den ko bi bare jalnil fof ene jogi imanda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yanna horbe den jimanno dinaral ko wayno mogoni bi biya kumbam kumbam ar mbol suutu ala ala woto suutu hayla la mam nyaago ala ala woto suutu ene worno kadi hali fiye gel mutti ko sakri go wadi final gongal nasi meden ko wayno final arabe bi yimbi jani sanko be badde hen jalnil yimo bodd badde hen jalnil yoru joni kadi alaji maral ne habbanno montore koygal o yobadi koygal ko yaati montorno ko ko yaati den badi jalkide pinina tut
koddo sal e der jalni ko mum ala ko fondi leydi Mauritanie e demgal fular
woni hen no biirat ni mi ganda Mauritanie se polsi Mauritanie wodani e min nak mi waay yidi yimbe fof mi waay yidi leydel fof mi ko leydam burantami en way waat fof donc voilà e ko ce dem kalam kiti ba sumi hebi to kemi do wal so yimbe en ci camera de studio ko alle dem kalam parce que hen ci binam ki fular
jibinaam ko hen gandu donc nak su neddi yi hayidi kam e leñul mbaada wonde fuf mam andin ma min ko kom holon e hol dem gal mo kalem e hasina andana def galam e sey andudam de andin dem dem galam parce que sa andi kam a andat dem galam ko sa su neddi wi code ko mbaada wonde fuf nganda code kam ko pullo ci ay ala ko pular wala
kodo sal lati mo hodere del ñore kala nokku kajjata jam ko golotode fedde ne wona laamu yankore pam ini setto e den jillu mum
heewani yeb TikTok na fi so ala kon umi do njami leedi do farese halataaki fular halataaki nde initi ko murtanaaji jom adi namdade you know kodo sal mi waaw onon ko star mode milti kat milti mo
dum ko yeru jalnika koddasal
wadaliyele wade ma pam
amadou job noxet mouritani vo afrique
a jarama amadou job joni jahen labbe hakkundere fouta diallo ala hajji amadou balde ko suka gaynudo jande himo subi metchal nyenye pore no direndum ar plastique ka faransire metchal gal uda yi ede e der fouta nultondirado vo fulfulde labbe umu keso diallo yahi kasudu gollirdu o nyenyo
wano di force djige on don tinuta do ko defi mola nado parce que si goddo yobbi ma do milliard a destina ni ma photo kono tawi nandale ma ko reza na pat sos
pending e pirinti ko dum o wadi metche makko alaji amadou balde sifani lanko honno fuddori ha o dumi e gal metchel
golla den ko fuddi ko law bay kaka ecole mi fuddi wadde dessin o seda seda tay sondo mi dessina e men boray kay djidi men dessina yo watti kadi noddo don tingi wada dessin djik de croquis ka tableau ko non ardi ha mi batti mo be no daka do kambe ekiti lan tigi tigi peinture on holli lanko honno pinceau de bord te holli lanko no dessinete ko jungo mabbe mi jangi
oso kamo dubi chapande tati e jowi nore wa edi pirinti makko o rasifaji certudi gila yewtugol fi tarika hay alhaliji ngurdan feundidi
do wobbe na arde wada commande tableau wala portrait on ko dum do buri heewde ma dum paysage wada na horema ma dum ideji go mi wadi no kadi goddi go dim yeeyi wono sur l'immigration clandestine ko faybe woni jedde la de yaha kamayo sifa dum don ma dum o do ko fi corruption o do sifi do donc ko sifa din ideji donc yanna plein on tigi mi jitu to wada arna ko goddo landima
mechel pirinti wana ko jali hande e der ngurdan fulbe gine wuren yoga yimbe no itta ella e mum kono amadou balde no mari miijo certugo e dum
fay kuma fay de sayi mo desina e kakaye ko watta kon le plus souvent ko pigol ay nay koy puy ndango jokki wala jangude ni kadi kono mi feciri école primaire mo ben doa famude dum kadi ko hakkil ni sayi pay kun tun no jati fi desingol anduma mari hakkil donc wallito mo e den don bangel le plus souvent on tigi e bay udital le der mudum o folay e der mudum donc dum wona puy ndang parce que hande min ko e hore dum do mi woni feccinde kono sama kala nafe nande wona puy ndang kadi are jokkay be wallito mo e der dum
Saiji go, Amadou Balde no wada kadi maginagu wala teater nabi dugol no meche durude ngam kebude ngurdan makko o suka noddi ardibe sudu martaba leydi gine tambitagol ngam meche pirinti heba polgal
enen do si inama culture directement ko wano music jama on mi jeto fimo ci affaire de golle fayda harayno yeggita no wada o second plan ko fendo do tigi haray mi fewtata autorite ji din kambe hani wallitade heba na men cadre kamen en artiste peintre be men wawata tumbondirde men weebita golle ko men woni wadde ko dum wawa men developpeur de tourisme on kamede harasibe ari no wodi ga inna voici une boutique d'art katawata dum do no werta harasibe ari be wawa sodude madum e exposition dum donc ko kambe autorite ji ni marbe dem fere do wawata e wadande on cadre donc artiste be wawata exprimude talam mabbe
umuke so diallo vewa fulfulde labi
don jokki heda gol dande fulbe do vewa fulfulde hidon kedo men nokkeli fof e adunaru bede weltori jikkede fawdon e dow amen mi yetti Mohamed Aliou Yakuba Sanusi Abdoulaye Maigari Matchudo Polaku Abubakar Manaja Sherif Ba Ousmane Mokobe kono ngo windiri ka WhatsApp ton Ousmane Mali e Julde Abubakar Jodido Benin me weltori bataki mon ka messenger e WhatsApp
Diaspora
diaspora dubi chapande jetati ebe yettude bone mo konu faransi waduno warugol tira yerbe ko ben woni afriknaabe pirambe no faransi hettira ndima ko mum Emmanuel Macron horejo faransi irritike e alkamisa nyande nogas e jetati lewru sapo e go aburu wonde ko wargo konu faransi wadi ende d'accord de konu tiaroy nokure takko Dakar la morgo Senegal yoro mangara no arta ende tobere
tolatobe umminobe afrique ndey balloyi france fawtude koyngal ngal almagne yabuno e becce mumen ne biye tirayer senegalais be don hewbe mabbe no be garti be mbara to camp biete do tiaroy gondo senegal nyane go lewru e hitande ujunere e temedde jenay e chapan nay e nay dum don non ha joni yejitaka ikka france nildi letter wi president mo senegal basirou diomaye fay men jabi joni france koko warnobe e pillube be mayi kambe fuf hande go france jabi ko wadi go professeur histoire o do biyetedo ibrahima cioppu yi hen windude jangino ko wiyete ko histoire woni ko siftinta yimbe be ko hodno kanko ardino dudal mangal wiyetegal université cheikh anta diop to dakar
la france officielle a voulu en faire une mutinerie
l'armée française jogitino dum murtal du kuliyanko yottori dole kuliyanka ko kadi ko darande jama famo militant be lundi dum jama on seral ci pirgol ha ko neba ko Emmanuel Macron sakitori irritagol wonde ko warango tigi waduno tiaru
fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Tiaroy, donc on a une convergence au moins sur
Johnny Bete, Jotere Gidin Fepondiri. Kononon, Anouwe Diko Heddi Fain, Kofati et Sokola.
Du point de vue de la mémoire.
Johnon Heddi, Kosotawi, Mape Nyaoundou, Benjoba, et Benganduda, Kambe, Tanira Imoumen, Mbarahen, Beko Babira Imoumen, ou Yumdon non, Ko Harekadi, Ko Matan, Yimbe Kabe,
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions. C'est une histoire assez complexe. D'abord, il y a
Pouvoir même judiciaire.
Le combat des ayants droit, des descendants de ces tirailleurs
et kadinon djipiro e wakilare bibbe fa e tanirabe tirailleurs bebe no arabe de faransi yo wayno darande mum ma noto sariya ka ciudi nyaawirdi nganto tugol tirailleurs bebe
dommage les tirailleurs
VOA fulful de paris yoro mangara
ajarama yoro mangara mido inna on jofi timmi taskara men on hande komi woni cierno mo dumba hewtinan do on dande fulbe imorde Washington mi jarni Abdourahmane Dia Lionel Gahima e wallitibe lam fop no o taskaram hewtira on nde yontere do mi jarni kadi nultondirabe VOA fulfulde fof Amadou Diallo Karim Bahadjo Mohamedou Aboubakar Oumou Kesso Amadou Diop e Yoro Mangara iden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mi do yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaaru ndu on jaarama mi accidi on e gol gimol iurangol en Ghana ko Aisha Ghana yimingol yettore pulaar